Team Super Bomb.
Remember where you got it from. Zambia Music Powers. WCO. Dola Gamba.
Check Doom Bodua.
Gantina Banantina Tabankolomona. Walikarika. That's Tina Wakapono. Natura Wasari Pano. Musamwe Tukakumana. Wapure Salong Batana Wakolomona. Chipatara Gantina Bananti Tula Wandua. Gantino Munanti Dimo Tula Wandua. Bampi and Gantina Bananti Tula Kanda. Bomba Bomba Pakawari. That's now a Panda.
My brother from another mother. Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifoku samu watu lashmana na kaleza. Ni familia patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona wa nandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni nda pele wantende. Kamujila kuru panse bapitabo ya dedeka. Matumba mwisu lafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Tenlo kupende.
Ichi zanke mabonze materitori. Jila fina kumuti mefeta turomba sori. Uchipange kuponji nga koro woi. Nari South Keo Tempa wera mulolo woi. Fuka ini awa nanti wense bakureka fi. Waterera kinkizo file wanjipaya fi. Kuri shoti pata maasoti prasmata. Ibu mba makapa kapu tuwali kwata. Fiwa ifu awa nensu wakutina sara. Wii wako safe mune nolo chava shari. Gatua fula dabatu tema wense kumara. Nifuetu saine pepa fya mtau nyali.
My brother from another mother. Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifoku samu watu lashmana na kaleza. Ni familia patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona wa nandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni nda pele wantende. Kamujila kuru panse bapitabo ya dedeka. Matumba mwisu lafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Tenlo kupende. Gantina tumpa rimo tura tumpa. Gantina banandi rimo tura shupa. Yurora lemi viri shamurika sepa. Tuangasha baria baria bena baka vira kupa. Aye mari uchizi ya shpira beans. Beta baba I not kubatis. Foot beta wa shamane bakupera risi. Banandi na banabo baripa mishapurizi. My big team zina bana mindoro. Dad Paulo na pop kumufono. Top sijeno mufetu chirolo. Lulu wao tichmori ya chirolo.
Gantina banantine tabankoro mona. Twali tarika, tatutina wakapono. Natura wasari panolo, musamwe tukakumana. Wapure salongu bata nyawa wakolo mona. Chipatara gantina bananti tulawandua. Gantino munanti limo tulawandua. Bampi ya gantina bananti tulakanda. Bomba bomba paka wali lati na wapanda.
My brother from another mother. Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifoku samu watu lashmana na kaleza. Ni familia patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona wanandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni nda pele wantende. Kamujila kuru panse bapitabo ya dedeka. Matumba mwisu lafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Tenlo kupende.
John Zira bakanda we. Born Maro Boys 20 kanda we. Commander Olo Olo Kinje na bo. Wash Joshua Jenlo Moze pikanda we.
Era Sacha
to wana boss wa 70. Wako chako niza wente benda paka tende. Dumbani guys. Two chains. Superstar. Bitch. Hesuti. Mini Rosso Jazz. Born Gaddafi. Django J. Puto Boxer. Judan. Westinako. Nawazale.
Ela tumpanika muara bako ibu. Nempo mining mane na kiripte. Utim tok tok nora bako muamba.
Gente Havana usakire babu.
Wamukanda mabwe. Waka zembe. Uptown chamwanya. Chamwanya chamwanya. Uptown chamwanya. Poti
Fresh Kings Entertainment.
Champion boss. Pin pini musakile.
Remember where you come from. Zambian Music Powers. Don't see old.